Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
I want you to understand that God cannot use you, even receive you the way you are.
Ninataka uelewe kwamba Bwana hawezi kukutumia hata kukupokea jinsi ulivyo.
If you have not shed all those things of the world, he cannot use you.
Ikiwa haujawachilia mbali vile vitu vyote vya kidunia, hawezi kukutumia.
Let us be very clear about this. There is a process of growing, and you can grow by learning and growing and learning.
Tuwe wazi kabisa kuhusiana na haya. Kuna hatua ya kukua, na wewe unaweza kukua kwa kujifunza na kukua na kujifunza.
But if you come from the world, when you have things from the world still attached in your heart,
lakini kama utatoka duniani, wakati ungali na vitu kutoka duniani vingali vimeunganishwa kwa moyo wako,
and when one side of your heart receives the Lord, and you're holding on to the other things, that means you have not received the Lord.
Na wakati ambapo upande moja wa moyo wako umempokea Bwana na ule upande mwingine ungali umeshikilia kwa mambo mengine, hiyo inamaanisha haujampokea Bwana.
That's why I'm bringing you today.
Na hapo ndipo nakuleta leo hili.
So I want you at the end of this to examine yourself.
Kwa hivyo nataka wewe binafsi baada ya mafundisho haya ujichunguze.
Have I really shed those things of the world?
Je, nimeweka mbali, nimevitupilia mbali vitu vya kiduniani?
There are many of them, we don't have to discuss them. Gossip, lying, talking on phone, backbiting.
Kuna vingi sana baadhi yao haitaji hata kuvitaja. Masengenyo, uongo, kunena katika simu, masengenyo.
Those are basic small things that you find across the Christians, you know?
Na hivyo ni vitu vidogo vidogo vya kimsingi ambavyo napata katika nyanja Ukristo wote wote.
Lying, backbiting, talking, doing things, you know.
Uongo, kusengenya, kuongea kuhusu wengine na mambo kama hayo, kufanya vitu kama hivyo.
Talking about all these little things that happen. Do those things belong to God?
Kuongea ongea na mambo madogo kama haya. Je, hivi vitu vyote ni vya Mungu kweli?
That's where we're going to today.
Na hapo ndipo tunapoenda leo hii.
Look at the instructions he's giving Moses. He says, they should clean up. Worshipping God is not a joke.
Angalia vitu ambavyo au maagizo anayomwambia Musa, anamwambia itabidi wajisafishe. Kumwabudu Mungu kwa kusema ukweli sio kwa mzaha.
Worshipping God, you have been called as a Christian. You have been called into a deeper worship with God.
Kuabudu Mungu kama Mkristo sio mzaha, kwa hakika umeitwa kuabudu Mungu katika vilindi vya kiundani kabisa.
That is the fellowship we have with God.
Na huo ndio ushirika ulio nao na Mungu.
That is where he is resident.
Hapo ndipo anapodumu.
Worship is where he is.
Sasa kuabudu ibada, hapo ndipo alipo.
You were created to worship God.
Wewe uliumbwa kumwabudu Mungu.
There is no way you are going to worship the jealous God when part of you still conforms to the world.
Hakuna vile unaenda kumwabudu Mungu huyo mwenye wivu wakati sehemu moja yako ingali ina miundo ya kidunia.
Paul was talking to them. Paul said, time will come when there will be need for the perfection of the saint. This is the time.
Paulo alikuwa na wanenea. Paulo akasema wakati utafika ambapo kutakuwa na hitaji la kukamilishwa kwa wateule. Na huu ndio wakati.
We have to make sure we can re-examine ourselves.
Lazima tuhakikishe kwamba tunaweza kujichunguza upya.
Look at ourselves.
Tujitazame.
Have I been perfected? If there is anything I need to shed, shed it now.
Je, nimekamilishwa? Kama kuna kitu ambacho nitakana niwache, achilia sasa.
This is where I'm taking you today.
Hapa ndipo ninapowapeleka leo hii.
He's giving specific instructions, even the formula.
Anapeana maagizo maalum, hata mtindo wa kutumiwa.
And when you read down, we may not get there because I have a lot of scripture today.
Na wakati unasoma ukiendelea pale chini, wenda tutafika pale kwa sababu nina maandiko mengi ya kusoma leo hii.
Even when you read down, he says, let nobody ever use this formula.
Na wakati unasoma pale chini, unasikia anasema ya kwamba, hebu kusiwe na yeyote atakaye wahi kutumia maelezo haya.
Formula that he's giving for them to cleanse themselves before they come in the presence of God is a sacred formula.
Hayo maagizo ambayo wanaenda kutengeneza na kuyatumia kukuja mbele zake katika uwepo wake, hayo maagizo ni ya kipekee ya kiungu.
You cannot have a counterfeit formula.
Hawezi kukua na mtindo huo au manukato hayo ambayo ni ya kibandia.
You cannot do the same in another altar, in other words.
Hawezi kufanya hivyo katika madhabahu mengine, kwa maneno mengine.
It is one formula designed by God. Then he said all these things put 500 shekel of this and then one hin of oil and do this. Cleanse them. Let them cleanse their hands before they come. Most holy. Listen to this one here. You shall consecrate them so they will be most holy.
Ni mtindo mmoja tu ambao umetengenezwa na Mungu na anasema weka haya mambo yote pamoja anasema shekeli 500 alafu kibaba kimoja cha mafuta ya mizeituni alafu wasafishe kusafisha mikono yao kabla hawaja kuja iwe takatifu kabisa sikiza hii hapa utawatakasa hivi kwamba wawe watakatifu kabisa
Listen to that
Sikiza hayo
Most holy because you serve the most holy God
Watakatifu kabisa kwa sababu natumikia Mungu mtakatifu kabisa
So when you have come from out there today
Kwa hivyo kama umetoka kule nje leo hii
When you came to worship God here today
Wakati ulikuja kumwabudu Bwana hapa leo hii
Did you consider that you are coming to worship the most holy God?
Je, uliwaza kwamba unakuja kumtumikia Mungu aliye mtakatifu zaidi?
That is where the church has failed.
Hapo ndipo kanisa limeshindwa.
Because the church
Kwa sababu kanisa
has not prepared the saints for worship.
Halijawaandaa watakatifu kwa ajili ya kuabudu.
They have come to church as usual, just walked in, walk out.
Wamekuja kanisani kama kawaida tu, wametembea wakiingia kisha wakaondoka.
See?
Waona?
But today,
lakini leo,
I am going to present a case here for you today.
Ninaenda kuwaleteni mfano mmoja hapa leo hii.
So you can understand,
hivi kwamba upate kuelewa,
that we serve the most holy God.
Kwamba tunamtumikia Mungu aliye mtakatifu kabisa.
You cannot just walk in and walk out.
Hauwezi tu kuingia kisha utoke tu.
You have to prepare yourself.
Lazima ujiandae.
If this church is going to be different in this nation.
Kiwa hili kanisa linaenda kuwa tofauti katika hili taifa.
If the church in Kenya is going to be different and change the other churches.
Kiwa kanisa la Kenya linaenda kukuwa tofauti na libadilisha makanisa yale mengine.
Then the perfection of the bride has to start from here.
Basi utimilifu au kamilifu wa biarusi lazima uanzie hapa.
And so we have to look back and see the little items that the devil uses all the time to mess you up.
Na kwa hivyo lazima tutazame nyuma tuone vipengee vidogo vidogo ambavyo shetani anavitumia kila wakati kwa kukuharibia wewe kukupotosha.
I started by giving the scriptures that you cannot go back.
Nilianza kwa kupatia maandiko yanayosema hauwezi kurudi nyuma tena.
That means if this church is going to be used by Christ.
Hiyo inamaanisha kanisa hili kama linaenda kutumika na Kristo.
This church has to fall within the perfect will of God.
Hili kanisa lazima lipatikane katika mapenzi kamilifu ya Mungu.
And it's the same God.
Na ni Mungu yule yule mmoja.
He changes not.
Yeye asiyebadilika.
He has the same instructions.
Ana maagizo yale yale.
These are the instructions he gave in the Old Testament.
Haya ndio maagizo aliyopeana katika agano la kale.
They still stand until today.
Yangali yako vile vile hadi leo hii.
Only that now.
Ijapokuwa tu kwamba sasa.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Is what is being used now to cleanse you.
Hiyo inayotumika sasa hivi kukusafisha.
See that? It is not the water anymore.
Waona hivyo si maji tena.
Only that now.
Ni kwamba tu sasa hivi.
Instead of using water.
Badala ya kutumia maji.
It is the blood of Jesus.
Ni damu ya Yesu.
That cleanses you, sanctifies you.
Inayokusafisha, inayokutakasa.
And there is no other formula that is comparable or parallel to the blood of Jesus.
Na hakuna mtindo au mfano mwingine yeyote ule mchanganyiko ambao unafananishwa na damu ya Yesu.
Only the blood of Jesus can set you free. But the question is this, has the blood of Jesus really washed every fiber of your being?
Ni damu ya Yesu Kristo peke yake iwezayo kwa hakika kukuweka huru, lakini swali ni hili. Je, damu ya Yesu kwa hakika imesafisha kila msuli wa moyo wako?
Let me surprise you as we continue.
Hebu nikushangaze wakati tunapoendelea.
If there are certain things in you,
kama kuna mambo fulani ndani yako,
that you do,
ambayo unafanya,
and yet you are conscious that I don't think this is right,
ili hali uko na dhana ndani yako kwamba sidhani hiki ni
God has not washed you.
Basi Mungu haja kuosha.
Do you hear me? If there are certain things as a Christian that you do.
Je, umenisikia ikiwa kuna mambo fulani kama Mkristo ungali unayatenda.
Which you know are evil, are wrong.
Ambayo unajua ni maovu, ni makosa.
Then you are not born again.
Basi wewe haujazaliwa mara ya pili.
Because part of being born again.
Kwa sababu sehemu moja ya kuwa kumeokoka.
Is to be transformed from death to life.
Ni kubadilishwa kutoka kwa mauti hadi kwa uzima.
is to be washed from sin to complete holiness with God.
Ni kuoshwa kutoka kwa dhambi hadi kuingia katika utakatifu kamilifu mbele za Mungu.
There is no no man's land, middle ground. No, it's not there. No.
Hakuna mahali ambapo sipa mtu maeneo ambayo hayana mwenyewe. Pana haipo.
Either you are still growing as a Christian, but the whole of your mind, your heart, your soul belongs to God.
Aidha ungali unakuwa kama Mkristo kwamba moyo wako na mawazo yako na mwili wako na nia yako yote ni ya Mungu.
And you are reaching from one glory to another.
Nawe unatoka tukufu mmoja hadi mwingine.
But there is nothing like halfway. I'm still recycling to sin. The Bible just told us there.
Lakini hakuna kitu kama nusu nusu, ningali narudi katika dhambi. Biblia imetuambia wazi kuhusu hapo.
The Bible told us you cannot keep going back. In 2 Peter it even says it best.
Biblia imetuambia kwamba hatuwezi kuendelea kurudi. Katika waraka wa pili wa Petro imetuambia hata vyema zaidi.
Worse for the sinners though. Listen to what it says in Hebrews 10:26 down.
Kwa watenda dhambi hata hivyo sikiza anavyosema katika Waibrania 10 mstari wa 26 kuendelea chini.
He says like taking the blood of Jesus, having it washed you and then put it down.
Anasema kama kuchukua damu ya Yesu inakuosha alafu naiweka chini tena.
And trample underfoot.
Alafu naikanyagia chini ya miguu.
That is the ultimate sacrifice.
Sasa hiyo ndio dhabihu kamilifu.
You cannot trample it underfoot.
Hauwezi kuikanyagia chini ya miguu yako.
And the church in this land.
Na kanisa katika inchi hii.
Has not succeeded in its mission. Why?
Halijafanikiwa katika mwito wake. Kwa nini?
Because the church has not taught the children of God how to go through the entire processing process.
Kwa sababu kanisa halijafunza wana wa Mungu katika inchi hivi jinsi ile hatua inawapasa kupitia.
To be processed all the way to the end.
Ili wakasafishwe hadi mwisho.
They have remained infants. That's why they have recycled back to sin.
Wamebaki watoto na ndio sababu wamerudi tena katika dhambi.
That means when they started the process that God was telling Moses to pass these people through.
Hiyo inamaanisha wakati walianza ile hatua ambayo Mungu alikuwa amemwambia Musa apitishie hawa watu kwayo.
They washed halfway.
Walijiosha nusu.
And so what they did, they came and touched the utensils and all these things with unholy hands.
Na kwa hivyo kile walichofanya, walikuja na kuguza hivi vyombo na haya mambo yake yote na mikono isiyo mitakatifu.
That's what the church has done.
Hivyo ndivyo kanisa imefanya.
Because he says with most holy hands.
Kwa sababu anasema kwa mikono mitakatifu kabisa.
Now, should you touch these things here? Let us continue so you understand where we're heading to.
Je, sasa itakubidi uguze vitu hivi kweli? Basi ebu tuendelee ili upate kuelewa ni wapi tunapoelekea.
Let's go to Ezekiel 36.
Ebu tuende kwa Ezekiel 36.
And I'm reading verse 27.
Na nasoma mstari wa 27.
And today we are talking about what do you need to go through?
Na leo tunanena kuhusu unahitaji kupitia nini?
As a church.
Kama kanisa.
So you can be fully processed by the Lord. So you cannot recycle back to sin.
Hivi kwamba uwe umesafishwa kabisa na Mungu, hivi kwamba usirudi katika dhambi tena.
What are the processes the church needs to go through?
Hatua ambazo kanisa linahitaji kupitia kwayo ni zipi?
Why has the church recycled to sin?
Ni kwa nini kanisa limerudi tena katika dhambi?
Where did the church miss the mark? Hallelujah.
Kanisa lilikosea wapi alama? Hallelujah.
And listen to what he says here.
Sikiza anavyosema hapa.
So essentially, when you begin the walk with Christ,
kwa hivyo kimsingi wakati unaanza mtembeo pamoja na Kristo,
remember that it's the blood of Jesus, nothing other than the blood of Jesus.
Kumbuka ni damu ya Yesu Kristo, hakuna kitu kingine isipokuwa damu ya Yesu Kristo,
that can actually save you to begin with,
ambayo inaweza kukuokoa kwa hakika,
and secondly, wash you clean.
Alafu pili kukuosha kabisa.
But there is the work of the Holy Spirit in that process.
Lakini katika hiyo hatua imo kazi ya Roho Mtakatifu.
So the most important aspect of being born again as a Christian is the receiving of the Holy Spirit.
Jambo la muhimu sana katika wokovu wa Mkristo ni kupokea Roho Mtakatifu.
So if you don't receive the Holy Spirit of God,
hivyo usipompokea Roho Mtakatifu wa Mungu,
you cannot even walk as a Christian, and that's where and why the church has failed.
Na hawezi kutembea hata hivyo kama Mkristo tena, na hapo ndipo na ndio sababu iliyofanya kanisa limeshindwa.
Because we have not received the Holy Spirit.
Maana hatujampokea Roho Mtakatifu.
We have made technical statements as becoming Christians and remain there and become infants forever.
Tumetengeza tu semi kubwa kubwa za kuonyesha kwamba sisi ni Wakristo, lakini tumebaki tu pale pale, hatujabadilika, tungali watoto.
And then fallen back to sin.
Lafu tumeanguka tena katika dhambi.
But that should not happen from today on.
Lakini hiyo isitendeke kuanzia leo kuendelea.
Verse 25, just a few of the scriptures, then we'll go back to the other scriptures.
Mstari wa 25, mistari kadha hapo, alafu tutaendelea na maandiko yale mengine.
He says, I will sprinkle you, that's when he gets you out of the world.
Anasema, nita wanyunyizia, hiyo ni wakati ambapo amekutoa katika dunia.
I will sprinkle clean water on you.
Nami nitawanyunyizia ni maji masafi.
He's talking to you.
Anakunenea wewe.
I want you to imagine, I want you to have a picture of you walking out from sin.
Ninataka uweze kuwazia, nataka uwe na picha yako wewe ukitembea, ukitoka katika dhambi.
Out of the world, receiving the Lord.
Ukitoka katika dunia ukimpokea Bwana.
And beginning a walk with the Lord.
Na unaanza mtembeo na Bwana.
Remember the way you were outside there.
Kumbuka jinsi ulivyokuwa kule nje.
Remember the things I've talked to you people from outside there.
Kumbuka vile vitu ambavyo naliwanenea nyinyi watu mkiwa pale nje.
I have talked to you people about the dressings we had out there.
Nimewanenea nyinyi watu kuhusu ile mitindo ya mavazi tuliyokuwa nayo kule nje.
The dirty miniskirts that you saw out there. You see those things there?
Miniskati chafu chafu mulizoziona kule nje. Mwaona hizo vitu kule nje?
The dirty language you had there on your cell phones out there.
Lugha chafu chafu ambazo mulikuwa nazo kule nje.
You are filthy. Actually, thank God for the mercy.
Mulikuwa wachafu. Hakika shukuru Bwana kwa hii rehema.
Thank God for the blood of Jesus.
Shukuru Bwana kwa damu hii ya Yesu.
Otherwise, he is far removed from you. He is separated from sin.
La sivyo, yeye ameachishwa mbali sana na wewe, ametengwa na dhambi.
You were filthy in his eyes.
Mulikuwa wachafu machoni pake.
And now he brings you in here.
Na sasa anawaleta hapa ndani.
And through the blood of Jesus.
Na kupitia kwa damu ya Yesu.
Now he wants to take you through a process.
Anataka kuwapitisha katika hatua.
So he can perfection you.
Kwamba aweze kukamilisha.
And make you a bride that he can even receive.
Na kufanya biarusi ambaye anaweza hata kupokea.
So you can even fellowship with him.
Ili upata kushiriki na yeye.
So he can even talk to you.
Hata aweze kuongea na wewe.
So he can love you.
Hivi kwamba aweze kupenda.
So he can bring you to that place where there are 24 elders always saying, holy, holy, holy.
Hivi kwamba akulete pale mahali ambapo kila mara pana wazee 24 wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
Holy is the lamb, you know, holy.
Mtakatifu ni mwana kondo, waona, mtakatifu.
They are singing, the angels are singing how holy he is.
Malaika wanaimba jinsi alivyo mtakatifu.
And yet you are coming from filthy sin. Let's see what he wants to pass you through here today.
Na ilihali wewe unatoka katika dhambi chafu, hebu tuone anataka kupitisha nini hapa.
And he says, I will sprinkle clean water on you.
Na anasema, nami nitawanyunyizia maji masafi.
And you will be clean.
Nanyi mtakuwa wasafi.
And I'll cleanse you from all your impurities and from all your idols.
Nami nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote.
And I'll give you a new heart. And that is the vessel I talked to you about in the beginning.
Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nao huo ndio chombo kile ambacho nilinena kukihusu pale mwanzoni.
When he says I make you a vessel of honor.
Wakati anasema nitawafanya chombo cha heshima.
It is your heart.
Ni moyo wako.
I am telling you the Christian walk is more of the heart.
Nawaambieni mtembeo huu wa Kristo unahusisha zaidi moyo.
Than the brain.
Kuliko akili.
It is the heart that he has chosen to make a vessel of honor.
Ni moyo ambao ameuchagua kufanya chombo cha heshima.
It is the heart that has received him.
Ni moyo ambao umempokea yeye.
It is your heart as a servant of God that he wants to be like the heart of Christ.
Ni moyo wako kama mtumishi wa Mungu ambao angependa ufanyike kama moyo wa Kristo.
It is your heart as a Christian that he wants to be as the heart of Christ so people can see the heart of Christ in you even where you walk there. Outside there. You see?
Ni moyo wako ambao angaliufanya wewe kama Mkristo uwe kama moyo wa Kristo hivi kwamba watu waweze kuona hata pale kazini unapofanya pale nje unaona.
And he says here, I'll give you a new heart.
Naye anasema hapa nitawapa moyo mpya.
And put a new spirit in you. That is now the Holy Spirit of God. You see what I'm talking about?
Na kuweka ndani yenu moyo mpya, na hiyo ndio roho wa Bwana ambaye ananena kuhusu. Unaona vile ninavyosema hapa?
That's where we're heading to.
Hapo ndipo tunapoelekea.
How do you reach a point when you receive from the Holy Spirit?
Utafika vipi kiwango cha kupokea kutoka kwa Roho Mtakatifu?
And this is exactly what the church has not taught.
Na hiki hasa ndicho ambacho kanisa halijafunza.
And this is exactly what Paul taught when Paul started the churches and he went back to them.
Na hiki hasa ndicho ambacho Paulo alifunza na kuambia kanisa lote alipoanza na kisha karudi kuwafunza.
He went back to those churches. I think it was Galatians. Galatia or somewhere.
Akarudi katika lile kanisa, nadhani ilikuwa Galatia.
And he asked them, ever since you received the Lord, have you received the Holy Spirit of God?
Na akawauliza, tangia mlipomwamini na kumpokea Bwana je, mlimpokea huyu Roho Mtakatifu?
And they told him,
na wakamwambia,
we've not even heard that there is a Holy Spirit.
Tujapata hata kusikia kwamba kunaye Roho Mtakatifu.
How could we have received him and yet we've not even heard that there is a Holy Spirit?
Ingewezekanaje tumpokee na ili hali tujapata kusikia kwamba hata yupo huyu Roho Mtakatifu?
And that is the same question to the Kenyan church.
Na hilo ndilo swali lile lile kwa kanisa hili la hapa Kenya.
You are the church I'm talking to now.
Na wewe ndiye kanisa ambaye nanenea sasa hivi.
Ever since you received Christ, have you examined yourself and asked yourself, have I really received the Holy Spirit?
Tangia ulipompokea Yesu Kristo je, umejichunguza na kujiuliza, je, nimempokea huyu Roho Mtakatifu?
Because that is a promise he gave. And he said, it is only the Holy Spirit that will lead you in all truth.
Maana hiyo ni ahadi aliyopewa, naye akasema ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye ataongoza katika ukweli wote.
It is only the Holy Spirit that will be your counselor.
Ni Roho Mtakatifu peke yake atakuwa mshauri wenu.
It is only the Holy Spirit that will guide you and live according to the ordinance, the laws, the new law that he set for you.
Na ni Roho Mtakatifu peke yake atakaye waongoza na kuwaelekeza ili muishi katika sheria mpya ambaye ni torati tuliyopewa kwa nyakati hizi.
And many times I've talked about the new law.
Timwingi nimenena kuhusu sheria hii mpya.
And I've told you.
Na nimewaambia
that the old law,
kwamba sheria ya kwanza,
said like I gave you the book of Hebrews 10:26-31.
Jinsi niliwapatia pale katika Waibrania 10:26-31 kama una wakati utairejelea.
It said,
ilisema,
if somebody lied, you needed 2 to 3 witnesses. They said, I saw him, he lied.
Ikiwa mtu angalidanganya, ulihitaji washuhuda wawili ama watatu, wangesema, naliona kwa kweli alidanganya.
I heard him and he died.
Nalimsikia naye akafa.
And yet the new law says hallelujah.
Na ilihali sheria mpya inasema hallelujah.
If you just think of lying, you have lied.
Kiwa unafikiria tu kuhusu kudanganya, basi umekwisha danganya.
If you just lust at a woman, you have committed adultery already.
Kiwa utamtamani tu mwanamke, tayari umekwisha fanya uzinzi pamoja naye.
Now that is the new law.
Sasa hiyo ndio sheria mpya.
How can you live like that?
Utaishi vipi jinsi hiyo?
So the only way you can live according to what God calls you to live in.
Kwa hivyo njia ya pekee ambayo unaweza kuishi kulingana na vile Mungu alivyokuita uishi ndani yake.
Like you see in Matthew chapter 5 if you have time later.
Jinsi unavyoona katika Mathayo mtakatifu mlango wa 5 kama una wakati hapo baadaye.
Is when you receive the Holy Spirit.
Ni wakati unampokea Roho Mtakatifu.
Only the Holy Spirit of God can guide you.
Ni Roho Mtakatifu wa Mungu peke yake aweza kuongoza.
And can protect you and liberate you from the law.
Na naweza kulinda na kukuweka huru kutokana na sheria.
Set you free from the law.
Akuweke huru kutokana na torati.
You will not worry about that law anymore.
Hautakuwa na wasiwasi kuhusiana na hiyo sheria tena.
Because it will guide you and protect you and show you what to say, when to say, how to say, all these things. Only the Holy Spirit can do that.
Kwa sababu atakuongoza na kukulinda na kukuonyesha useme nini, useme wapi, umwambie nani, kwa jinsi gani. Ni Roho Mtakatifu peke yake awezaye kukuonyesha mambo haya.
And that's why he's talking to you here.
Na ndio sababu anena nawe hapa hivi.
And I'll give you a new heart. And I'll give you a new spirit in that heart.
Nami nitakupatia moyo mpya, na katika huo moyo mpya nitakupatia Roho mpya.
And if you read down there, he talks about, and I'll remove from you the heart of stone.
Na ukisoma pale chini, anasema, nami nitawaondolea moyo mgumu wa mawe.
Look at that, hallelujah.
Tazama hayo, hallelujah.
Ezekiel 36, it says, I will give you a new heart and put a new spirit in you.
Ezekiel 36, anasema, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia ndani yenu Roho mpya.
That spirit is the Holy Spirit.
Na huyo Roho ndiye Roho Mtakatifu.
That spirit is different from the spirit in the world.
Huyo Roho ni tofauti sana na Roho aliye ulimwenguni.
So if you are still walking as a Christian and operating under the spirits you had in the world, you have not received the Holy Spirit of God.
Kwa hivyo kama ungali unatembea kama Mkristo na ungali unatenda kazi chini ya athari ya zile roho kutoka ulimwengu, basi haujampokea Roho Mtakatifu wa Mungu.
There is a new spirit, that is the Holy Spirit that a Christian is supposed to receive.
Kuna roho mpya ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye Mkristo anatakikana ampokee.
And when that new spirit comes,
na wakati huyo roho mpya yuaja.
It fulfills to the letter everything written in the Bible about you.
Inatimiliza kila kitu kipenge chote kilichoandikwa kwa Biblia kuhusu wewe.
Which says you become a new creation. Your ways change, in other words.
Sema unafanyika kiumbe kipya, kwa maneno mengine njia zako zabadilika.
And that's why I told you about Jeremiah 18, where he says, I break you down, I destroy you.
Na ndio sababu niliwaambia kuhusu Yeremia 18 anaposema nitawaharibu, nitawavunja-vunja.
Break you down, then I do a new pot.
Nitawavunja tena na kutengeneza mtungi mpya.
Working on the wheel, and then at the same time now I can use you.
Nikifanya kazi pale kwa gurudumu na kisha kwa wakati ule ule nitawatumieni.
I'll give you my message. That's why he says there in the potter's house, and then I'll give you a message. Then he gives you a message. Then you carry the message the Lord has.
Nitawapatieni ujumbe wangu, ndiposa anasema pale katika nyumba ya mfinyanzi. Basi nitawapatieni ujumbe, alafu anawapatia ujumbe, na pale unaubeba ule ujumbe wa Bwana.
Then you can speak life into life. Then you can be an ambassador for Christ.
Basi unaweza kunena mwangaza ama nuru katika maisha ya watu, uwe balozi wa Kristo.
The book of 2 Corinthians, it says you become an ambassador of Christ.
Kitabu cha Korintho wa pili inasema basi unafanyika balozi wa Kristo.
Because you've carried the message of Christ now.
Sababu umebeba ujumbe wa Kristo sasa.
But he cannot give it to you when you're still operating under the laws of the world.
Lakini hawezi kupatia wakati ungali unatenda kazi chini ya sheria za kidunia.
And it's so difficult to get out of those laws.
Na ni vigumu sana kutoka pale katika hizo sheria.
Thank God for the blood of Jesus and the works of the Holy Spirit.
Shukuru Bwana kwa damu ya Yesu Kristo na kazi ya Roho Mtakatifu.
Thank God that the Holy Spirit does not obey the laws of nature.
Shukuru Bwana kwamba Roho Mtakatifu hatii sheria za kimaumbile.
The physical laws.
Sheria za kiasili.
Because by physical laws, it's a mathematical impossibility.
Sababu ukiandamana na sheria za kiasili, haiwezekani ukipiga hiyo sabu.
To think, for example, of someone who is addicted to alcohol.
Kufikiria kwa mfano, mtu ambaye amezoea kulewa.
All the way to be delivered, all of a sudden.
Kote kote, akombolewe tu mara moja kwa ghafla.
Just delivered like that.
Yani akombolewe hivyo tu.
It's impossible.
Haiwezekani.
In the real, it's not possible. Someone who is blind, their eyes now see.
Katika uhalisia, haiwezekani. Mtu aliye kipofu macho yake tu ghafla yanze kuona.
The world cannot explain it by the laws of the world.
Dunia haiwezi kuieleza kwa sheria za kidunia.
So that's why it's a complete transformation.
Na ndio sababu ni kugeuzwa kikamilifu.
The calling to be a Christian is a more serious calling than the church in Kenya has known.
Mwito huu wa kukua Mkristo ni mwito wa kumaanisha sana kuliko vile kanisa la Kenya limeufahamu.
It's a very serious calling. It's a complete death.
Ni mwito wa kumaanisha sana ni kifo kikamilifu.
It is death.
Ni kifo.
To be called into being a Christian, that means you are being called to die.
Kuitwa kukua Mkristo, hiyo inamaanisha unaitwa kufa.
Die with Christ, resurrect with Christ.
Ufe na Kristo, ufufuke pamoja na Kristo.
And baptism is a symbolic, is a physical representation of that death and the resurrection of Christ.
Na ubatizo ni ishara, ni kiashirio, cha kile kifo ndani ya Kristo na kufufuka pamoja naye tena.
Now I'm very surprised that the church in Kenya does not even baptize at times.
Sasa ninashangaa kwamba hata kanisa la Kenya halibatizi tena.
Baptism is part of that process I'm talking about.
Ubatizo ni sehemu ya ile hatua ambayo nanena kuhusu.
And the church in Kenya has not baptized.
Na kanisa hapa Kenya halija batiza.
And yet baptism is the physical representation of that death and resurrection.
Na ili hali ubatizo ni onyesho la kiasili kuhusiana na icho kifo na kufufuka.
It's a holy calling. God is calling you to resurrect.
Ni mwito mtakatifu. Bwana anakuita ufufuke.
That's why the Bible tells you that we rely on the promise of he that raised Christ from the dead and will raise us from the dead, you see?
Na ndio sababu Biblia inakuambia kwamba tunategemea ahadi yake yeye aliyemfufua Kristo toka kwa wafu, naye pia atatufufua sisi kutoka kwa wafu. Je, waona?
But let's look at what he does with your heart.
Lakini hebu tazame kila anafanyia moyo wako.
And he says from 26, I'll give you a new heart and put a new spirit in you that's in your heart.
Mstari wa 26 anasema nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu.
Hallelujah. I'll remove from you your heart of stone. Why does he say heart of stone? Let's focus on this today.
Kwa nini anasema moyo wa mawe? Ebu tazame hapa leo.
This is a very basic teaching today.
Sasa haya ni mafunzo ya kimsingi sana leo.
Why? Why is it important for God that you have this teaching?
Kwa nini? Ni kwa nini kwamba uweze kupata mafunzo haya?
Because it's time to shift positions as Christians, to polish up and be refined.
Kwa sababu ni wakati wa kubadilisha nafasi kama Wakristo, hivi kwamba tukajitengeza upya na tukaweza kutakasika.
Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame.